wagavi kweshena futi.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
Yeah. Temi ya madizi ya fika. Nitimbalika. Yo. Yeah. Tizi vimu ache.
Che.
Tizi kolu ache.
Che.
Ni vilaifi che.
Che.
Tizi vimu ache.
Che.
Tizi kolu ache.
Che.
Ni vilaifi che.
Che.
Hela wate kwan, ningwa te plan, pangani masam, isa noma wan, sinima te kwan, vukunga na yae, tiziba kudela ndi mwachewa dan, hina shitu shika, veni pita mwazivi mazivika, that's why ni matimba pokalika, wonse tizaka fazaka tishika, bound.
Na baba jamu nileke, niziko lewa, ni drama zanga.
Downloaded from ilovezedmusic.com.